naho yahera yarahemutse cyane ubuzima bwarabise umera nk'umuravumba izakamirwa gabana zitekera rimwe ahitamo kugenda rwose ndamwumva ubu ibintu byarakunze azagaruke mu rugo uzamubwire ko nigeze nkanga
I need you.